uso wa mane. Give me so mine. Kata nyota mezima. Anyone so nane. Waje tonane. Lila nime oversize. Na gemu waza somatize. Sina ushadi mane. Tena nime chawatai. Kilo nachofanya usoni zaidi. Soda ni kovitani. Wananiona kwenye top. So walwa kuchop. Bebezo wana data music. No pigia soap. No manzo na never stop. Music in the shop. Vira unanifanya ni make money. So wana back so bad. Navuka boda. Mani power songu vuya soda. Sipigi soga. Ni mwendo baso kuta. Walianza watu makuta.
Vine Nation.